Black
kuvuka mtoni, ukingoni
tulivyoka,
kipindi tupo shuleni, mfukoni
sina chapa,
maneno marafiki na ndugu zako, ikawa shida nyumbani, atuendani,
ila ukuja
menipa sugu, ata sielewi, sikomi, nimekuwa bubu kwako, sielewi, sisemi. Umediliki kubali, kwenye shida tuwe wote, kwenye upepo mkali ukanishika nisipepe. Can you touch my heart?
Niambie, how do you feel?
How do you feel? Mwazako na kupenda sana,
baki nami.
Yeah, baby, touch my heart.
Niambie unahisi.
Yeah, kuna kupenda sana,
baki na
menishika moyoni kama mtoto mi,
hata sielewi,
nakota ndotoni ukinikana mi,
hata sielewi,
kama umeniokota, will you die for me? Umediliki kubali, kwenye shida tuwe wote, kwenye upepo mkali ukanishika nisipepe. Can you touch my heart?
Niambie, how do you feel?
Mwazako na kupenda sana.